Wano tukulira mubula mubuzibu Obusinzira kuba Dr. Jebagamba Omuntu wategedwa okweyisa mukulya kusulaha Mukamba yatukumye Ebitusanya obyo bitusinga Abadde mukama kozo bukumi Awulira luimba imba nyange Webaze mukama oli mulamu Kuba tulya tutyo wetusula buduse Omusale omulabe watukasukira Obubenje bubenje laba Endwadde entalo leka Era feta ndibadde katibafu Tura wano kwe kebeze endwadde Mukamba webale Mukamba webale Emyaka jiweze na wendi Tuyiganya batulondola leka Ekigenderwa kyabwe kubavira mu nseno Abategeka obutwa omubenje n'amasasi Ha, ho, mukama yatukumye Buli nsonda y'ensentana zasamiziddwa Abayeekera b'omubiri nga nabo nno bakyase Amulira luimba imbalange Webaze mukama oli mulamu Kuba tulya tutyo wetusula buduse Omusale omulabe watukasukira Obubenje bubenje laba Endwadde entalo leka Era ffe twandibadde Tula wano kwe kebeze nwate Mukamba webale Emyaka jiweze nga wendi Tuise mumbera ya kusana wo Bamalaika wa mukama ngaba tutasa Yado kumire mpeke liite dagala ndaba He, mukama ya tuyamba Bobilo oza kobyo nabia kuisi zamu Obera mutufu okusanyu kawali Obera mchamu boto mwebaza kale Webaze mukama oli mulamu Kuba tulya tutyo wetusula buduse Omusale omulabe watukasukira Obubenje bubenje laba Endwadde entalo leka Era ffe twandibadde katibafu Mukamba webale, emyaka jiweze